xarunta degmada Boorabeel ee ka daafuray kulanka toddobaadka dhaganka iyo ka tartama doona gudaha tumanka xafadda ee magaalada Boorabeel. Xafadda ayaa tagtay kulanka ka bandhiga doonta ee dhaqameedka Koonfur Galbeed ee sidoo kale yar kala daafurka kulanka toddobaadka dhaganka waliba ku qayb galay wasiirre mas'uuliyiin shal duwan maamulka gobolka Baayo kan degmada Boorabeel iyo bulshada qaybo shal duwan ah. Ana kumada mas'uuliyiinta ku qayb galay yanan kureen sida jiray ku hadli kulanka toddobaadka dhaganka
ee talgeed wali faraxsana munaasabada oo la ka bandhigay dawladda hoose ee degmada Magaalada Baydhabo eeda faraxsana maamadeena aan ahaa ee gudoomiyaha Cabdullaahi Cali Wakiil eeda meel eraayso inta ma hadlin soo sidii fayl marwal bisii cabka magaalada Baydhabo ee adeegyada hufan oo meel eraayso in kasta buu soo gudbay 24 saac oo dadsheen dadaalo
walla fadayna la shaqeeyay maamulka degmada iyo gobolka qasatan maamulka degmada oo hadda shaqadaas soo xirsaa in la shaqeeyay qasacadda gudoomiyaha xafada yaa tusaalaha dadkii teedu arhaysan kan qadka Norway ku kooyay meere ee raad waa ku tabay marka daasaysay ay weeyahay meel oo abitaanku kuwa iyo walaalaha oo sidoo jacsay meere ana Soomaaliya ku soo tiisko kala tekil maame walaabo hadda tiisko ku gumiyay laami kibo ee doga waayele meelisa in gudaha ka tabay hal kiilo mitir yaa tabay direct waan tiiske wii intaas bilaa boolisa in shaqo yaa iyo wiidaas meelis isgoysa oo askari boolisa suuriyay seede marka lanka isuri miidi askari la hadalay laakin tiishku laamiga ka gamay tarwaan muddo hadaba dare marka reer bayda walis ku qaday laamiga oo tiijuhu deen ku rafaade laakiin in marte saas lan ilaan sa en takar wal ku baan naga hay kooxda nadaafada en aminada oo gelid marte dhaxmaraani oo ani tan saraakiish amniga
wuxuu mashruuci horumarineed ayaa ku socday degmada Baydhabo oo ay kumada la hadban naga hay kaasoo ah jididkii iyo horumarka oo bilaarinay oo wajigii koowaad iyo wajigii labaad oo socday iyo meel raayso todobaadkii si lacag ka bandhigay meel raayso ciyaaraha hadiyo dhaqanka oo yana todobaadkan hadii la yara oo rajeyana marka ujeedkan tan ku way taasu xafladan oo qiimaha badan oo la abaabulay maamulka degmada Baydhabo iyo meel buu ahaa kambaniga doco marka eedeyada aan waxa santiin marra maali marse daabu waliba uma hadlaan mas'uuliyiinta sharafta leh waxaan ku aqoonaa in ugu badan iyo ururada bulshada
oo la shaqeeya bulshada iyo ka bogaadiyan si gaar ah wada faday gudoomiyaha dhalinyarada degmada Baydhabo daacad iyo tumindee xafada gudoomiyaasha iyo hooyooyinka sida quruxda badan oo shaqeeyaan horumarka iyo habandhigowga bilicda degmada Baydhabo
dawladda hoose iyo dool bii doonanaha kaalin labaad kaalin koowaad iyo kaalin saddexaad sidoo kale moodale bii doon ay dadka guuleysata oo dheelugaas la fadaay habandhiga wali waayeen wal awaal mari doona wal dhirgeli doona
gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duqa magaalada mudane Cabdullaah Cali Watiin oo daafuri kulankan gabagabadii ku hadlay
iglaas mooji dhaqan rasmiga ah oo bay bulshada leh sidii abaanka mani sheegayay gudmudid mani sheegayay in oo noocyada shishal duun oo may bandala ka badde ka doon may buu yani sheegi barudid yani sheegi in may buu la badde ka doon meelan taasoo may buu ha ciyaaraha oo dhaqanka aan la gobolan may buu Koonfur Galbeed iyo garan gobolan bay bokol iyo muddo ay boodi uu ku may buu ka tirsan
kulankan la ka daafuri xarunta degmada Baydhabo eelanka magadari toddobaadka dhaganka ee dhagalka bulshada yen ha qaban qaabi ururada dhalinyarada oo yokaalada ayaa maamulka degmada Baydhabo.